Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkemista mbiyan alal bar sappo e jetti lewru ndube no dirta janvier jena yambe sokinder maison de la presse do bomoko do jetti non do kabaruji du mar way kala kanko no dirta no hum jiro wonto ogi jamde to. Rose kessan wonde bangod le leddi fa yoto wotto joni ko malin ko buri fu hasindinde fanda o do projet be yoto yalla hono jam edde rani wartirde le nokko en jara fa nokko no dirte da banya garale wud leddi jallini gondi tondi hodo fu be buri hasindinde nyalom hande o ngaram famtade dum e journal galla doropalebe ko no dirte chapolo ko wotto joni be bi dum yare sanne le lamu kuccalo fu e mangal mudu fu fota kambe miyanga be wonbe tobe yambe kursini o do golle sanne dum wonon huminibe kabaru fina tawa gondube jokkitade dum ton le o do nokko ngara famtade dum e journal gal bi wonon sembe kabaruji dum jogino do betande de bismillah modon e hedade konari bangaleedi malindi hodo fu buri hasindinde nyaloma hande o fa jewto yeno hanan ha fewtirde en da ko dum woni fedde no dirte institut des sciences humaines wonde le no ko no dirte do sued ONG mabbe kesso bangele no ko fa jewto yela hodo bibbe leedi malindi kan fewtude nyaloma hande le ima daraje ngada di be bihi ko buri fu hasindinede le no ko yo jam e deere le majjum be bi projet kesso waram bangude duubi jeele no ko o do projet ko anni wattu len dum ya fa milliard goto CFA fa kebe famtar kedde modu sama seko e sita sidibe
anda ngo hejo yo hirbinde sisili do lugajili mali bangal hetugul jam e dewral e ko nande mudum golleji di halfinte lugotobe mali e wi baba kulubari horejo golir institut sciences humaines
ces équipes seront formées
mais war me janginabe dou faabo tombe en tant que commencer la recherche mais war fil tabriji kasin ya roken ana wa wa tre ko dem en e politika ko le leedi mali golleji amen ko he mudum wattel commune ngaji leedi ko heewi du mali
lugotobe projet o hultiwide loto sababu golidal ngatonongal hakillo himmeji jamare ido golidji puddan bangal darande robe e le politique e wimabe
c'est un nuku to ne hebta andan tilo hokka andan kasin du nati sabe handen me anti torraji woni le golidraji leedi mali ko heewi dudu anas faabo menen roben wadde golidji li gurna amen ko nafata amen me handen me anti torraji di lewben wonle mudun
micitan wide lewru avril wororundu kawtal latongal sababu golidal kunde jangnir dure sed e mali huncanta hore
dido kabaruji farba hebe do bema me ande to do page facebook e compte twitter sidio tamani njaram fano ko noddirte do banya garabe bi hile sappo e jegom lewru janvier ndube bangini ton projet kesso goddo kassen on nokko noddirte do gouverneur ma gondo to faab yewto yela hono jalli ni gondi to di kani faabirede ko ni fana mudu faab pewta e tidalaji wattu jono ko bi jigi ko nayri bangal waydi denago fa kebe famtar fa hande kedde mamour sama seko e sita cdv
halfuntebe oro projet woni ONG ngaji grap e pam jakarija jakite woni kumunido kabaru hejo golle to grap o memi hala no projet
comme vous savez bajangara
konane andurdon la fi deerne satti li bajangara sanne ga commune ngadi haldondi mere wonde fiide dabiriji yottaj en nokuje de nyalade warande yewa honane golleji mabbe wadirte me fiide dabiriji menen ga en meremde ka en lamu kobe wonbe dobe yalla honane jamare faabirte den nokuje
intervention
fiyabe lambe hultivide oro projet wari wotumudu be fuf gila dubi kewdi jamare commune ngaji ciubadi di keba fe hinade demol sabi rafndenagu kedana Burima Napo Omer Pinyari Banna
Me welti ke sanne handen do joddinde o projet sabi jama ko heewi hande an hasini hono di projet ngaji nanan mudo menen nukko amen do meden lema mutiri meden lema maro kay en bajeri ana foto dubnoge tati handen menen nukko amen noddirte Pinyari Banna lema tan honon aranno do sadan men hasini e balle ko gouvernement
o do projet o hinnoto hewtagol lon jam li gese mu intingol dati e kanyudum haybigol njammeji e ladde dido golleji ngadata li libbi sappo didi ma jigiba hebeni dum sio tamani gila banyagara
ko dari bangal dum woni festival ko no diriton na nyerki o do festival be bi hi dum fudalle no gay fa yotto no gay e jagum lewru fevrier ta 2023 no ko no dette de sigaso landitobe ngal do kawtal bi hi dum latto sababu du so kudde kewde ciotte yettol be kuncena kabar ko dari bangal fina tawaji en bi ande on do wattu fu festival to fanato dum wondi e jokkited le o do nokko dum fuddito ille sappo lewru janvier dum timmo yalle no gay jena lewru janvier le majjo fabbe yoto yalla hono be kandi yironirde fina tawale o don nokku kedda mo kanko noddete sekne jaraw yo kanko lami festival gal noddiri festi mode de fana ko mo sifido hen do facci tango sitan sidibe
yember amen hitan hikka watta kili mudu didi ga setel kuma subi hikka on yo hollutunde fina tawa kaddu leji nyo jeedi leedi malni kay leede balebe fune wodiri le hitan hikka mi hollitan fina tawa ko heewi le genni fana do mi won nyo wabe ko yaata yimbe cebon tatton be mi jangini be waran hollita amen sifa kaddu leji mi aade ko heewi sappo e joon an han juude bamako du war beedo e sappo e joon de genni fana do mi won yimbe jaati ko noddirte maniken be mi jangini beedo hollita amen bawde mu en do en ne yembere timmata mi fi dabere fu yalla men wawa me jappo jama fuku yottoto genni fana wara forra ne yembere
do kabaru bi puddata do mi halni o ko nayri bangal dorokobe noddirta chapolo koyli lamu mi ngalari ndi e mangal mududu woni lamu kuchala be kolitiri do fina tawa mabbe non ko do dorodu ile mo mabbe be jaraton do woni ile awwalun e be ngada ton so bami fa yambereji mabbe ngadi ton kanye fa yottiobe kebi ton yengeje ko nandi e mudum fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko sitan sitibe ko pewniyon do hen
li o do nokku gondo dende badade ngalure kuchala umu ani jogi tubne mako konjam ref mako wawde darade nokku goto tawre fuf o memi hala nafakaaji kon jam dam
min bi yaram kon nyam yalla patil di tan jor watti du ko kardatan wela san min yar kon nyam yalla mi welto sedan
fo hande le ndanki goto o na wodi gorko modo kulubali o dalgi bangal jabitere e li kabaru o kadum fu tawede hultibide o do fina tawana jogani miyan kan kobe nafaka sanne
li fina tawa miyan kan en jargon kon nyen wala bas gaddu e tawede fu me yamirta fe goto yaram fa jabbo sab sa yardun fa jabbi hakkilama ana jogi kutteji sa yardu yotti yottande ana bonnal tergi binen adama fa mbara dum jati
dormangaaji tati di kilongaaji noga e joyi georgette jara muino konjam dam no torto mo wonde ndifu dam konjam
namona soni mi defi konjam dam mi siwan mi klomi defto dum kasin yalla tan benna sanne soni jippin ando hite mi yoppan dam fa wacci sedam yalla gite majjan wianto
dam mon diam nyamri na jogi dakan e wi kambe njarobe be wona dun kanko gorko modo kurubali yeddata ngo hakilo
nyodlo sepa grafo
rakia toure gonnodo kujala tun hebandu dum su jutamani
kabaru jame communauté de dossier de la semaine ko min garan min jara ko nayri bangal haggitere lamu leleedi mi dindi yimbe le hewbe kay collectif sa ewi dum latiki sababu so lamor de bayti jamare de so kaytaaji goddi kasen du njaafi dubi noge ko nayri bangal haggitere lamu ko dum wad leleedi mi dindi fa hande kambe communauté kabar dido golleji be bitti Allah jana wonde matere ko nayri bangal kebe de no kani battirade be le o do nokku be bi dido buppi don kani jojjintinede wattu jono fa kebe famtaade ngare kede ko min e sitan sidibe mi
Niwi ide ongoiba kankona amiru fedde conseil cercle Bayangara. O holliti oy gollobe lene la morde ben lafa hune o kabar metmo sanne
cercle c'est la volonté de la
hunde ko yibbe be jeli ande be ka naba makka dum naba ka fa dum timma ande naba de ko nayri bangal cialal kanye jande sa jewi le cu doctoroji noddirte de CCRF de fedde conseil de cercle humini dum do bankasi do tan woni do kalisi di fu hokkete suudu meri
dum a pu bénéficier de ça
la fil nel kalsi le lamode leedni ko heewi metti jokko arandrejo maire commune gawo noddirteedo Boubey Ben Mawloud
ti le soko nayri bangal bawde jamaade hokkaka e mbaawa halde haalo haggitere laamu nokkule do jaarda fur a tawan watnaabe wonbe ton kanyen noddirteedo collectivité e laamobe cindi wajum sinabe gollide laamu o non min gonde yarde
tout travail en symbiose
le genni kutiala yoro sopatade segu mudingo gollidraaje laamu on de nokkuje weli jamaade san gaddu e tawede fu be holliti beden lafa himbe gollobe
par rapport a son effet
ko nayri bangal ko dun nafi min kam yodo yoro sodo dun nafi sanne sabi de wattu jono kulle de fu battiki himbe lebe min mi wiya wala fu ko dun nafi sabi de janginobe ngala li nokko docteur en sawrobe matta kili nokko wala fu ko yafido min kam wiyan dun nafi sanne sabi de dun faabi kimin ko nayri bangal hebude kaytaaji mudun law laamo du beedi battaade himbe be joni ka yeyal hono jawle de kani wadred
le nokko
pecci de la morde le leednin nafi mali sanne lewi Ibrahima Sila kayo neddo goto andino kabaru maral nga holliti fa handen o le pecce pecco la morde leednin woni golleji ko nyaki le o kabaru ko fawido bangal lafi gollobe kay e kebal le nukkuje yogaaji
on ave des arrondissements
arande yo arrondissement ngaji kanye cercle ngaji gonno le nokko wattu jono dum fu dum sendama fa dum labi conseil des cercles ngadama yimbe le be fu juddinama homo fuddu hokkama darnde muɗum wattu jono darnede ɗe fu feccama kahum fu fawawa darade darnde muɗum anda darnde muɗum ɗuno tiɗallaji kowonde matedle hagguitere laamu
ça fait défaut darnode décentralisation
kanko neɗɗo goto ando kabaru maral holliti wi golleji ko fawi de peccu laamoɗo leydin ana fawi de kulleji ɗiɗi go muɗum les réseau ngaji kan le commune ngaji le wi makko kabar fu ko huncinta kaɓen leydi yarda yeso ana han halfnede horeɓe réseau ngaji ɗi keddan gollidiraji ko wonton ana han halfnede mairie ngaji ɗi fa hande o holliti oye jawdi ana han yeɗede leyɗe laamoɗo kese wonɗene leydin yalla ɓeɗe feyti e golleji mabɓe no woɗiri
kabaru o nangguiri en juuɗe sikiraɓe ɗo garten haddude bete hande dow kabaruji meɗen ɗiɗi fu ɗi mbawi heɓede dow ben meɗen ande to so gabbi o gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddi numéro amin wiyamo maire maire 37 321 fa nde fa jeeye fewi no kon nandironno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu yewtere meɗen bete hande nde waran yowade dow rewɓele mballitinoɓe wakkati fo kuɗɗe so jaaha cottoya ɗon ɗum woni ɓeɗo rewɓele ɓe kewi sanne les créduji meɗen ɗi ɓe mbi duɗum laato sababu soɓe keɓa ɓe kuncana ngal musaɗaji mabɓe hoore koɓe gollanta toon koye mabɓe ɗum e tawde fo ɓe mbi heɓe jogui tiɗɗalaji mawɗi kono ayri banggal noɓe kani sottirde kuɗɗe mabɓe ɗe fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Seko e sitan sidi ɓe pewni hen dow hen
to sahalla leydi Mali li laamu Tumbutu baale kewɗe rewɓe na heɓa nafa e waytingol ɓiɓɓe jalo e dow faaba pelle yogaje keɗɗa na seeda fu dikku tawad walet infa goto e walde mbaylitoɓe ɓiɓɓe jalo to Tumbutu tum
on transforme les misola
mene moƴƴina korouje sumbi ko noddirte woroyi ko cukalo kan e rewɓe hamle ɓe yarta meɗe moƴƴina ɗum e geeƴi ñebbe bambari fottade maaro e nandal muɗum sono haalede gonga kilien ana wara hannden sanne saabɓe weltiguen honen o moƴƴinirta o farni leñol men hannden torta ko wonda amen yo laffi heɓde balleku kañ e kaaki gollirɗe nandan muɗum mbeɗa hasinguini ɗum mais jangguine les golleji amen ɗi yalla ɗum huncina
hoorenforcemet
to ñono ley wuddu leydi ndi rewɓe no gonde immadraji waltingol kulle kecce les nokku tara boire ka noon madame boire fatimata samake komuniɗo kala ko woni landinal oɗo centre o woytigui kuteji rafidenagu dow golleji mabɓe
kulleji ko moƴƴinta ga ana heewi sanne jaaɓa cecco e jaaɓa yurɗo ana hen meɗe welta foñi ɗum mais waɗa ɗum juga meɗe moƴƴina bonbon fottade jentigaji e nandan muɗum aranno meɗe heɓa kalis hen sanne ga ñol men hannden luuma wala sanne le ñonoɗo koma fo ana lema jabayɗe ɗum saabi fe goto sotta ɗum samoji so wala ɓe naɓa ɗum fa bama ko ma genni segu yogaɓe ɗo ana naɓa ɗum fa sénégal no aran
ko warata rewɓe capanɗe joyo gonɓe le coopérative lollirde kutuñogon tala no mbaylita ko wiyete soja latade condi farani ɗum ɗo no waɗe to nokku dogona sou goɗirɗo kuccala kiloji 35 e le ɓalir leydi Mali ewi hoorejo gollirde nde madame Guita Maimouna Traoré ɗiɗo ñamduji ɗin laato sababu hadde yolbere sukaɓe
meɗe welta guirije mi waɗa ɗum lacciri kae kulleji ñamteɗe kewɗi mi waɗi ɗi golleji fo dow fabagol dowtore en sa ɓewaɗi waɗi lugangoji ƴeewi honande mi weltata ɗi kulleji ɓe naɓi ɗum fa bama ko ɓe watta ɗum le laboratoire ɓe waɗɓe famadin amen wi torra fo wala e ñamgol ɗi kulleji ɗimo moƴƴinta nde wi meɓe jaati kulleji amen ɗimo moƴƴinta ɗi ana jogui vitamine sanne ɗo natigen saabe hannden meɗe heɓa hen hunde fa mi wawini hoore amen wawi sodno hoore amen hunde foof mi haaja kam ɓe lallina cukalo amen goy caggal muɗum ɗumen faaba woto amen ɓe kila hewɗe le golleji mumen
to sikaso tiɗal bullal nga kaña kutteji nawtogol engrais dow kareje ɗe goni telaji ɗi jogui rewɓe kinniɓe waltingol ndenno eɓe gondi haɓade nawtorade kareje ɗe engrais gaɗatake e muɗum keɗɗena madame Bathily Fadimata Walet jangguinowo e dow sifaji waltingol kareje latade bullal nga
waranda meɗe wondi e fiide dabiriji hollitude rewɓe en honen kareji ɗo weltite waɗe kulleji yogaji ko naftat jamare ne sa ƴeewi hannden bulal nga ana yiiɗa sanne nde caggal leeɗe gañol ma hannden ko laafi amen jaati yo heɓde kareje ɗe jaati saabu sa ƴeewi hannden ladde wala kasin leɗɗe kareje jaati yiyatake nokkuji yogaji o tordam ana ɗo rewɓe amen ɓe hannden
kanko dunke kabaru keɓe Modibo Mawo Mogolu no darda laamkoɓe leydi ndi funcande hoore weltingol ɓiɓe jalo
watti fo so coggu ana waɗa meɗe heɓa hunde gasa ƴeewi neɗɗo welta hono ɗi ñamriji cotta ana yaa heɓde hunde ɗo saabi hannde so meɗa tewtira laamu o tinno jangguine rewɓen hono ɗi golleji waɗte yalla ana huncina keɓan leydi yarda yeeso saabu ƴeewi hannde keɓan rewɓen ko heewi le temedere fo a tawan deɓe ana fawide deman ma margon dabaji ma weltogon ɗi kulleji e nandal muɗum hannen laamu ana hani fiide dabiriji udditta isngaji ko heewi ko fettide a weltogon kulleji ñameteɗi leydi meɗen ndi tewde kasin honande ɗi kulleji naɓirte caggal leeɗe yalla yimɓe andina ɗum sodat ɗum sanna ɗuɗo wawa heɓde laamu on fewi so nonan laamu on kan e yimɓe noddirteɓe entrepreneur en kan en joddo jandida holindir hakileji honade di entrepreneurs di hanim fabrede le leddi
les accompagner
kanko donc e kabaru kebe be di wede o do golle on lato sababu utude sanne talka en le kiriduji